mukama oli wamanyi nnyo nesimye okwagalwa gwe nze mponye bingi mponye bangi okuntomeza nkuze njokebwa nkuze nnemesebwa nga buli anoonya gwa gyoga era alaba nze ngezezaako bingi nnyo saliddwa sifunyemu banze bingi ne birema bangi ne baseka kenfunye gwe katulabe ekinaagaana nga w'oli kwatibwa amawanga kwalagira nekiba nze kati nneesize gwe yawanguza Dawudi Goliyasi wadde ndi munafu nnyo bw'oba nange nsitowa kati omulabe wange oswadde obudde bw'obukomye abatanjagala bafube kunnemesa nga mukama yannyimusa kenfunye gwe kakibe kindayira sijja kulemererwa mukama oli nange ntekwa okuwangula kababa b'ettima bafuba kunziranya kaba oli nga nsaseeko ebigambo kwetolimba ne bwempita mu kkuba ery'obuseerezi neesize gwe mponye okulimbwalimbwanga ng'olinange mponye okudaaganira mu nsi eno kati kankole byosima byokyawa mbikyawe nange ayi Katonda obunafu bwange butwale Samusoni ekyamusuula yali mukazi gwe wamugaana yalaba affiga enkambwe neyeerabira bye wamugamba nyweza nneme kugwerana nga ndabye bizikiriza mu nsi njagala mbeere naawe nga sikuswaza samumpa amagezi nkyawe byokyawa byoŋŋamba mbikwate nze nsaba amagezi agava gy'oli kuba talina magezi ne kumutokoza nnyimusa ow'amaanyi neerabiza bye banjoze weerage nti oli wamu nange muliziza gye ŋŋenda kanga ababi abanteega ebibadde bintiisa kati tebinyinze kenfunye gwe kakibe kindayira sijja kulemererwa mukama oli nange ntekwa okuwangula kababa b'ettima bafuba kunziranya kaba oli nga nsaseeko ebigambo kwetolimba sijja kukwanira mukama ne bwempita mu kkuba ery'obuseerezi sijja kukwanira okomeza obunafu bwange buli kye nkola mbadde nnemwa bempoze bansibye ne ndowooza nti nkomye ke nkufunye ebibadde binyeenya kati ka mbinyeenye nange abantu bamanye bw'oli Katonda tenkanika nagyendaga naye mbadde nnemererwa nina byengoba naye bibadde binnema mukama kano kooli nange kampangule byekibadde kinnemerera kenfunye gwe kakibe kindayira sijja kulemererwa mukama oli nange ntekwa okuwangula ababa b'ettima bafuba kunziranya